te parat kwa matavi ani bange rugoika ani tanga buzisa yo ai mangu ngogo disayo ai ni parat kwa matavi ani bange rugoika ani tanga buzisa yo ai mangu ngogo disayo.
Ndinsabi ubale dabizani mnandi mele ilali ipete nendonga zami uflashing wikumkani opikisa yangu bani kanishwe ni chini nendo makucaceba kukwindwe khona yele studio nilolisa khona noba kunzima ndiphele umoya umakhulu samane efona lotankulu bamane benkoba ithe phakubo zinto xa zilunga zothenga idlala ndithenge nemoto
ngoko hayi man kungoko. Hey man kungogo, hey man kungogo nisayo. Tatu kogo lwami, tatu kogo lwami, tatu kogo lwami.
Yeah yeah, anijonge yamimpilo, nijonga nezinto. Zindi kagini temba lamle kuthixo. Amajiko jika, ifili sojika. Sophili sabanda lo mculo wamakhwitsha. Ichago lam lathi manyamezelali. Ithemba lam ndingalibeka empinqano xa sendifika eRhawutini uzibona ujikelwa ngumndeni wakho tshomi itshintshi besisitha sakho lona ke ndoda ngumthwalo wakho libeke kumdali ithemba lakho.
Hayi man kungoko, hayi man kungoko, hayi man kungoko nisayo. Thathu kobo lwami, thathu kobo lwami, thathu kobo lwami.
For me, still believe the king is me. So this is my living speed. I live in peace. So no man having a house, I don't love. I will live in peace. Till I'm not really peace. A lot of times, man, it's in your chula. You saw us and you come bulla. Pussing us along again, I look to go to get up and get for booza. Not to me, I am Kuluma. As I get cause of Fugula. Engenandazo Jesus asenge kupuga
ngogo hey man ngogo hey man ngogo
isa
hey man ngogo nisa cha chukola.